Kulanku waxa qaban qaabiyay maamulka xafada isha iyo wali balanku hadalayay sidii lahnag lahayay bilicda wadooyinka si agnaga ta magaalo qurux badan oo lahan dalxiisadawa iyo horumarinta amniga sidii aan isku kaalada lahayn kulanka iyo wali baa ku qayb galay maamulka degmada Baydhabo iyo qaybo shal duwan ee bulshada hano kumidee odayaalka xafado dhalinyarada iyo bilaantay ku qayb galay kulanka iyo ama hadnaga dadaalada iyo ku qayb qaaday dawladda hoose si lahanaga bilcida magaalada
marka la intana soo koynana arrimoodasi oo kumidiin amniga nadaafada horumarada wadooyinka la dhisay sida wadooyinka la dhisay naftooda lan ilaaliyaa haan hata la dhisay la faray bulsho sidii la ka binaayay faray meel la raay wal diyaar san la soo biya wadis alle keen soo biya keen diyaar san leey marka la faray horumaradaas ee degmada Baydhabo ku socdaan wali kama hasana maamulka degmada Baydhabo
tan hadina ni sheega ma le hore wala ku qowdi dadbeeligu ku wala qowdi haa dadkii inta dambeeyba dadaalka badanaado
magaalada Bilicdi heer la soo biya laami laami oo qurux badan oo muqdisho yaal ma muqdisho arkay dad ma hayo biyooda meel ma rahay halaan hal shaqal jaan ugu muqdisho meel ku fuqay taas meel buu bukaan ee dadka degmada dadnimadeeda dadu ala wada sagay marka taas is inta siyaasa maadaama inta soo laasoo bi xafadays laasoo bi boo ku bisay tan yaa laasoo bi laba tagada meel qati xafadin kooda inta ishiya laqati
walba oo na dunid qobatay amaanka ma sha Allah eega ka baasinti ee ilmada iyo bulshada shaqeeyaan ee meel araayis walbadan nin oo dhimin yiin walbadan wayna qobaday marka ma amaanan le oo dhiirigeliyaan in waratan in qobay in ku badan in qobada
ugu dambeyntii ayaa gudoomiyey ku xigeenka arrimo bulshada degmada Baydhabo aadan carab ayo ku warbiya kulamada ay la qaadeen bulshada xafada isha si walan ku qobada baahiyaadka iyo qabanka
geek walay soo biyaanay in koorgalada sameeyaan baahiyaha ku jiraan xafado bulshada maamulka xafado mutala hantiga kaafada oo way seenayaan shiran seenayaan xafada isha isha maamulsha gudoomiyaha gudoomku weeshay hooyadii iyo gudoomiyasha laamo maamulka xafada isha iyo bulshadii ulmaawdiinkii dhalinyaradii haweenkii odayaashi ganastadii yalla kulanay iyagoo u fiiriyay baahiyaha iyo qabaan horumarad iyo ka talaabsadeen marka walaha aragnay dad eed meel raay guud ahaan maamulka koonfur galbeed ee ummahan nagaw waxyaalo badan wadooyin la dhisi wadooyinka la hata liin sii wada balicda magaalada eed meel raay lan kula shaqeeyay saaso kale guud ahaan bulshada meel raay howlanta inoonay hay-adaha amniga loola shaqeeyaan iyo ha aragay may eed ka mahadnaqaynaa dadaalka maamulka degmada Baydhabo uu ka howlinyay oo uu koray gudoomiyihii degmada iyo meel raay guud ahaan maamulka dowladda hoose
arrintan iyo waliba qayb ku ahaa dadaalada laga nadiifiyo wadooyinka xaafado oo qaybiyay ku qaadayta hanagowka bilcida xaafada